Mr. Reasoning, the hit maker.
Sweet baby.
Unga uzi vumine unga kuchite mwa iwe.